najimsafi.com.
Moyo ni mwangu umejichora, kwenu taleta mahali. Mwangu umekuwa bora, baby. Siku nikimiliki dola, nitakupeleka mbali. Nitakodi ving'ora, baby. Mimi najua thamani ya upendo, ndio maana niko nawe. Hani tutatimiza malengo, hata watu pige mawe. Penzi shabana na pini, wengine kulewa nini? Tatumezea kwenini, wenye roho za kwa nini, baby? Kenitege surutani, majina yako ya kiutani tani, na vimba bido mpaka usoni, usoni.
Oh my baby,
roho yangu nitawe kareani, tapeleka majeshi vitani, tuwapige nyingi za usoni. Only you,
only you,
only you, baby,
only you. Mangu wako na kama shaka, kuna mashaka.
Zitikie hizi dua zangu, na sisi twayafanya yetu, mchukie acheni majungu. Huyo wangu mimi naye, mtulie amenipa Mungu. Napenda kinitege surutani, majina yako ya kiutani utani, na vimba bido mpaka usoni. Vitani, tuwe bige nyingi za usoni. Only you,
only you,
only you, baby,
only you. Mangu wako na gama shaka, kuna mashaka.
Only you,
only you,
only you,
only you,
only you,
only you, only you. Mangu wako na gama shaka, kuna mashaka.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.